Abisirayeli babashije kunesha abanzi babo kuko Imana yari kumwe nabo. Muzi ukuntu banesheje? Mose ubwo azamuraga amaboko, Abisirayeli baraneshaga, kandi yamanura amaboko, Abisirayeli bakaneshwa. Mose yari kinyita gikomeye muri iyo ntambara, ariko iyo Haruni na Huri bataza kumufasha kuzamura amaboko, ntibazaga kunesha. Bose bari bafite uruhare runini muri iyo ntambara. Abantu bose bari muri urwo rugamba. Mose yazamuraga inkoni yiwe, Aroni na Huri abari bashigikiye amaboko bayafashe berekeje hejuru, bafatikanije gukora umurimo bene uwo. Aba n'ubu biradukwiriye kugira ngo dufatikanye, dukorere hamwe kugira ngo tuneshe umwanzi wacu Satani. Dukeneye imfashanyo z'abandi ba Kristo kugira ngo badutere umwete kandi badushyigikire mu gihe cy'amakuba. Ni byiza kugira ngo dukore imirimo y'Imana hamwe. Turebe ishusho ya kabiri. Umunsi umwe Imana yari yasezeranije abana b'Isiraeli kuko azabaha igihugu cy'i Kanani. Imana ntiyigeze yibagirwa isezerano ryayo na hato. Nuko Imana ibwira Mose ngo natoranye abagabo 12 abatume muri iki gihugu cy'i Kanani kugira ngo baje kugitata barebe uko kimeze. Mose arababwira ngo bagende bitegereze neza abantu batuye muri icyo gihugu uko bangana n'uko bateye, bamenye yuko igihugu ari cyiza cyangwa ari kibi, kandi bazane n'imbuto ziboneka muri icyo gihugu. Abo batasi baragenda, hanyuma y'iminsi 40 baragaruka. Basore bari muri bo Yoshua na Kalebu bazana inkuru zihumuriza. Bazanye amaseri y'imizabibu yari meza kandi manini, byatumye bikorera bombi. Babwira abantu bose na Mose bati igihugu twabonye ari cyiza cyane kandi ni igihugu cyera cyane. Abandi 10 bazana inkuru z'incamugongo, ariko baravuga bati ibyo Yoshua na Kalebu bavuze ni by'ukuri. Ati abantu twabonye yo ni benshi, ni banini, ni barebare, kandi bafite imihana minini izengutswe n'ibihome. Izo nkuru zateye Abisirayeli kugira ubwoba no gutinya kwambuka baje i Kanani. Kalebu aravuga, nuko Imana iri kumwe natwe tuzabanesha. Ariko barya abantu bose ntibashobora kwizera. Ibyo bitera Imana kubarakarira kuko batayizeye. Nuko Imana ntiyabikibajabukije muri Kanani, bituma baguma kuzerera mu butayu. Barya bose batizeye Imana bagwa aho mu butayu.